Asafo Awurade na ɔseɛ wate ɔntwa ntorɔ ɔyɛ nokwafoɔ nyame aka deɛ ɔbɛyɛ sɛ nneɛma gye agu a ɛso nyameyɛ modeɛ mu nyɛ kɔ nyame bɛma mo mmɔ se na wɔabɛdi mo anim wobɛko adi nkonim asafo Awurade na ɔseɛ wate ɔntwa ntorɔ ɔyɛ nokwafoɔ nyame aka de ɔbɛyɛ enti munsum no so bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ munsum no so bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ alright kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba o ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ bɛbu ɛkunim abɔtire si esu frɛ awurade na sɛ yɛ bɔ mpaeɛa ɛgya yɛ nokwafoɔ sɛ ɔbɛgye yɛ nso a ɔbɛyɛ frɛ wo kyerɛ mu ɔ bɛbu ɛkunim abɔtire kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba o ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ ɛnneɛma nkɔ yie asetere mu ayɛ dendeɛ ɛnso yɛ wɔ nyame bia ɔfa deɛ sɛ yɛ no yie ɔne sɛ dram nyame abɛdi na gɔ ɛne me sak nyame no a ɔbɛyɛ no fɛfɛɛfɛ ɛbɛyɛ wo nwanwa sɛ wodeɛ bɔ mpayɛ ka kyerɛ awurade ɔtumi biribia yɛ bɛyɛ amo ani agye paa enti munsum no so biribia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ munsum no so bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ alright kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba o ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba o ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ kunimdie bɛba o ahotɔ bɛba bibia bɛdɛ di satan wobɛdi nkoguɔ.